Babalatoo galchuma waliin san nagaa VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgal saatii lamaa wal akka saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti fi VOA 24 naayil saatii irraa caqasuu jirtan jalqabna. Adoolessi 14/22 keessi jirra VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Ansoraa haala keetiin nuu dhiyaadda. Addunyaatti nam miliyoona 12,500 caala irratti argan. Ameerikaatti ammoo nam miliyoona 3,400 deemuu jira. Vaayirasiin koronaa addunyaa waan hedduu yaaddessuu jira. Afrikaa keessa vaayirasiin kun harki 40 Afrikaa kibba keessa. Itoophiyaa illee tarda nama 200 caala irratti argan. Seerii Ameerikaan nam biyyisii dhufuuf viisaa kennuuf baafatte barattoota biyya alaa barnootaaf Ameerikaa dhufanii dhibee ta'utti jira. Ijjechaa caaluu hundeessaatiin duuba waan sussuniin walitti hidhata qabaatii jira kan mootummaan deebii irratti kennuu jiru irratti mootummaa Itoophiyaa illee keessa nam dubbifne. Oduu tasaana tajuubee nuti.
Addi bilisummaa uummata Tigraay galgala har'aa ibsa baaseen namoonni siyaasaa Itoophiyaa keessaa hidhamaa jiruu jechuun mormii dhiyeesse. Paartichi mootummaa federaalaatiin irra deddeebi'uudhaan mootummaa Abiy Ahmed jechuun kawaame si'a ta'u mootummaan pirojektii isaa abbaa irrummaaf gufuu kanneen ta'an jedhee aman ukkaamsuu, hiraarsuuf hidhuu itti fufee jira jechuun himate. Adeemsi kun hojii shororkaati jechuun kan himate ibsichi tarkaanfiin qabsoo karaa nagaaf seeraaf. Qabsoo siyaasaa guutummaan cufataa ta'uusaa himatee jira. Aangawoonni isaa Finfinnee keessatti hidhamuu kan tuqe paartiin kun kabiroonis ukkaamsamanii butamaniiru jedhee jira. Hojiin nama ukkaamsu waa dhaabatu jechuudhaan miidiyaaleen cufamaniif intarneetiin akka banaman namoonni siyaasaa seeraan ala hidhaman illee akka hiikaman gaafatee jira. Biyyi akka hin diigamne oolchuuf waltajjiin biyyoolessaa hunda haammate akka qophaa'ullee paartiin kun gaafateera. Gama biraan naannoo Tigraay keessatti filannoo geggeessuuf filannoo sana kanneen geggeessan hoogganoota koomishina filannoo filachuuf uummati bilbilaan sagalee kennaa ture. Akkuma kanaan maqaa namoota 750 simachuu isaanii durataan koomishina filannoo naannoo sanaa obbo Asaffaa Gabrasillaasee tuqanii kunis har'a waaree dura xumurameera jedhan. Kanneen keessaa namoota 10 filanii bulchiinsa naannootti kan dhiyeessan ta'uu isaaniif uummatis sagalee kan itti kennu ta'uu dubbataniiru. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa filannoo raawwachiisuudhaaf aangoo akka qabu boordicha qofaadha jechuun isaa ni yaadatama. Boordii filannoo biraa deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Mulugeetaa Cibaa Maqaleerraa. Attamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Jaarsoliin araaraa Sudaan Masriif Itoophiyaa dhimma laga Abbayyaa irratti guyyoota 11 mari'ataa erga turanii booda waliigaltee irra tuungayin addaan ba'an. Kanneen bakka bu'uun marii san irratti argaman hoogganoota biyyoota isaanii akkasumas durataa Komishina Gamtaa Afrikaaf bayii adeemsa ture ibsuuf jiran. Innaa marii sanaa dhimmootii teeknikaa laalchisee qaamotii sadanuu gidduutti walitti dhiyeenyarra gahameera jechuudhaan dubbii maamilistirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Ittaanaa durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaaf himatamtoota kanneen biroo irratti kan qindeesse galmee yakkaa xumuruuf poolisiin guyyoota 14 dabalaa akka kennamuuf mana murtii gaafatee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa abukaatoolee obbo Baqqalaa fa'aa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo biraa akka hubatetti abukaatooleen kun gaaffii poolisiin dhiyeesse kana cimsanii mormanii jiru. Poolisiin bifa ariifataa ta'een mirga haqni ofii itti mirkanaa'u irratti hundaa'uudhaan hatattamaan qorannaa jiru akka xumur mana murtichaa gaafachuu isaanii obbo Kadir ibsaniiru. Manni murtichaas falmii gam lamaanuu xiinxalee murtii kennuuf adoolessa 9 bara 2012 beellama kabiroo kennee jira. Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti obbo Baqqalaa fa'aa yeroo dheeraaf haasofsiisuu isaaniis haa ta'u akkaataan obbo Jawaar Mohaammed itti jiran gaarii ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa haa kaleessa gabaasee jira. Ardii Afrikaa keessaa vaayirasii koronaan kanneen qabaman 100 irraa harki 40 Afrikaa kibbaa keessaa yoo ta'u vaayirasiin kun akkaan faca'ee jira. Dilbata darbe mul'inatti gaddi kan irraa mul'ataa ture pirezidaant Siriil Ramaafoosaa uummata isaaniif haasaa dhageessisaniin walirraa hiiqinsa hawaasummaa ilaalchisee qajeelfama kaa'ame akka kabajan waamicha dabarsuudhaan dhugaatiin alkoolii akka hin gurguramne akkasumas uggura sa'aa tolchanii jiran. Gabaasaa Anita Paul Johannesburg irraa ergite soraa dhiyeessa.
Afrikaa kibbaa keessatti vaayirasiin koronaa akkuma ibiddi sadaasaa lafa waliin gahuu jira. جافرين درات بولچوته بيسوني اك بيسوني تفرسو في سيغاران انغورغورام نملي ول خيسيان سير جبابا فتن سوني لبر دبراني ترمانتان دوكو بخونين هركانن بيداري بيسوني هدول انغوجر برزيدانتي افريكا كبا رامبوسان امانتان اكمنا موخداتو نبيت واخوجر
There are some amongst us who continue to ignore the regulations that have been passed to combat the disease.
ورمل سيرد بخانانتو اتنجب سيتين ياو جروجر نما فوفل جيداني تندباني اكون فدان سيرد جبسانيتي ياو جران ورغتو كتنم خيس فرسدو نا جديتين وليام خانا مو نمل ننقتو افاني فنان اللي انغونو فتو اكون فد والخيس ياو جراجل افريكان كبا تنم خيس مل حاجات جبابا فت
The sale, the dispensing and the distribution of alcohol will be suspended with immediate effect.
فرسو ولر رابطو فولت غرغرولن اما جل قمنيت يا يودور غرغر فرسو تكنا امبلا حما خيسن بوسوجر نميتنم خيسه هوسبيتالات ديبتاوجر ددوم فرسو مول كانيات تناف جلجل ساعتي سدي حقب براك ساعتي قدان يتنميت كل والخيسن تشوچو جنسير بافن موتم مانكونن الكول يو كان مو فرسو غرغرو نين نيدابي في بلا ماكيناتي في كورونا ليغام خنا اندي كيسو فيج بارتي مرميتو اموتن فرن اتغافتمان بارتي مرميتو جون ستينو سينمو موتم مان دبي سياسه تتو وتغرغل تشوفي تناندو فوجراجل akada abilen farso gurgura tanjedaneti ajaj farso gurguru o wankan wanni sanku qabani ramariya tan tokollen injertu uji alkoholi gurguru tanani ina million tokotawti uji dabaid afrikan kibabi yinami heddun uji tanan fidam bi tan tamanta namkum diplomati fkum sadde tamadiyatutti virus hanagaba guya tammo namkum qurani farratargan tatulle jer presidentin biiti samalle abdi qabdi ib khanalle woluman ke sabahan America tiganna du fubarattoti heddun barannota debi u fudibachu nisani olmalal tatulle barattoti biyala barannota fa America du fani seri san American jirachu dandani ayu jijira me yaddo kees jiran lisa babale todu tanu erge jalanne nutim
magala Washington DC kaba baha keesat kanargam Catholic University of America keesa baratakatate Lisa Britova yo visa anshe yeron argame baati hagaya fulle kenya dufte barnota she ettufufu feti Yokan scholarship sadarka dunyatti injifate Oleg Antoniuk United States ke satti barachuf malaka basuni san barbachisu university ye litira madamejra bati hagaye yokan ful bana fulle kenya barnota jalqabutu rajra
My visa interview was scheduled for July 8th
Visa United States argachuf gafiv debi ya degagesu qabuf adolesa sadde darbekan bellama qabadden ture garu sababa werara virusi corona abjedame bellama brana kenan guyan interview visa tijal qabamu hagaya sadi kasetu wanjedame hagaya furitti bellama qabadden jira jede baratan kun saganta qarra barnota kasadarka dunya dorgomun injifate wantef university one america kasadarka olana sene barachuf mallaqan basu yokan tola barata baratto ta dandeti gudda qaban qofatu filatama barake sejru kumala mabdigdama kes qarra kana kanargatan baratto ta soddomi tokko qofa yeron visa hinargatan tanan mallaqa qarra barnota undu wali galan argatan dollar million torba dabuf jiru jarmea ukraine global scholars jedamurra Yulia Lemesh akadubatanit
Situation COVID никто никогда
No one has experienced a COVID pandemic before.
Enyu amandura werara dukuba COVID kudasagal kan ilalen mutanno kan qabun turre kanaf university won murti sani kesadebi ani lalu qabu jolle qarrabar nota argatan qabatani barattanu galmau akadandani gochu qabu mutanno darberra akarga jurutti baratan visa hinarga tutanan barnota biya alaf mallaq ramadamef aba jedaniru bimibira baratota biyote adunya ragara united states dufani barachuf qarrar gatanif barbachisate akkatatti barnonni kenna muf jiruda Yo university one barnota gama marsariti yokan online kennute baratton America senu visa nargatan kun murti immigration United States taun bekamer university one United States semester duraf saganta barnota qaban gama marsariti yokan online gagge sutanan ministry dentala America baratota visa anken kanen danga United States eganis baratote akasi akka gara United States senanif eyaman kennan jarmea sadarka dunyatte barnota rattojjetu nafsa jedamurra Joan Hartman akka jedanit.
Before the student applies for a visa, they are issued what's called a Form I-20 from the
baratonni visa yetagalfachu dura unka yokan formi mana barnota I-20 jedam gutu qabu unka kana ega gutani boda embassy United States demun visa fiyetu san boda lafti barnota abdeman baratonni qama andere keset argamu barbaachi samo gama marsariti yokan online barachu dande usajedu addaba fatu murtin kun baratota amma yu visa ofarka qabani fiyu danqata ejira yo university one sani barnota gutum matti gama marsariti yokan online kenu jiru te United States kesa bauqab University Harvard Institute of Technology kan Massachusetts Sarah Hara Bulchisit Trump fide kanarat mana murti federala Boston jirut imanna galfatani jiru baratonnis Mora University kesa turani barnota gama marsaritin kenna muhordofun qala tibwa qabesa je
raznitsa vo vremeni.
Time difference affects studying a lot because classes start in the morning.
Garagarumma saati kan United States biyoti kabro giddu jiru midda gudda qaba sababinsas barumsi hangitokko ganam kan mogalgal jalqab Moscow keessat yeronsun walakkesal kani yokan walakkesal kani boda saati lam addadumma qaba kunanaf mijata miti jettet gama kanin Oleksin akajedut.
You need to take campus life into account. At Yale, it is a
Jirenni Mora University one kesa ilalcha kesa galuqaban kun barnota fakkan barbaachisad professor tokko qaman dake hasofsisu yon barbade yon Mora University kesa jirate yero hunduma gochu nandanda jeder Joan Hartman welda barnota sadarka dunya nafsarra akka jedanit.
If you are waiting and you have the option to do online education
obsite barnota gama marsaritin kenna mordofu qarraq abdatanan kana ojir olchuni morakko sitinumu indande satanan kana gochu qabdu jeden jajjabes sana boda university won nibana mutanan america duftani barachu fakkasumas mutanno argachu qarraq abdu jedani University won akka jedanit baratota biyoti addunya daadda raadufan lakofsan hanga sawgadar beegaan argu fedu gama kanin immo kunta ubanan barnonni gama marsaritin kennam kabiyo fi sani ke sata ani hordofan akuma sadare senani baratan sana tokkota ubachisu University San Diego ke sat director baratota addunya kataan Dora Don akka jedanit.
So that way if it's offered synchronously, then students can of course, you know, log in at the
United States kesa kallatti nero kennam hordofu yokan warabani yero sani imijatu tidaggefachu dandau hala kanan ittirmatani barachu dandau laftitti mariga gesan nijira kanaf misensi faculty kallatti dan mariga gesu manna gafiste yada jiru mattans samboda barattoni akadebi kennan jajjabe sa yokan gafata barattonis debi kennu jedanir wogga wogga United States barattota biyoti addunya garagara arra dufan kannen miliona tokkota ansimatti isana kasikun yero darban kesa dinagde America hanga dollara miliona 40 tokkota gumachani jiru.
VOA fan oromo nail satif metrband diraja sujirtan ojjetoti VOA fan oromo virus corona kana af jennet namu manenken Washington DC Virginia Maryland jiru ojjechu jir ega jalu ndesa jesan indubatte motumman wan qoradde argi jedefi wansuni walqabate argejede biyatte mujir tanirat tigafatamtu ajira balanga adamotum Ethiopia addadane chabebe bifnetine aktokira halesanitimne wana fa ardaf bulfan namodubis
amma sajjecha dumakana wajji walqabate addadane chi gafin kolamata qamota sadi makada mankesa tokko onekshane kajedu onekshane enyu adibdi summa oromo ka bordi filannora bekenna argate finfinne jirujira gamo bratinimmo warana bilisumma oromo ka bosona kidate socho jira kamin jechu kesan enyu onekshane
ega orannan kenya aden sarra kajo lal kesa galchine roha sofne gari natfakata kan bilbila hajal ra arganne abban ake kachisa ajje chatergison ani wabo zoni liqati jena difaddadatin mo mutmojin kallatidani waran baneto gareni garaditatin kallatidan badiyaddadake satti hirmataju enyu akata adunya dafe wan harana tipakatundu bekna malde kan isaborti filannoti galmay kana jechu kenyamiti kan irrakaneto abalu jechu dandeñ wan hammira ga kenyen ogarsiseda daga kenyaratti akekachis ergame abummasa sirritaddan base ani warana adabri summa oromo zoni liqati jede bilbilasa maqa telegram sa maqa facebook rattin fayedam maqa tinwamam kanon laisa gode yitanalle kuni technology sirritan damba maqa ergame imbekama bilbilaka ergame imbekama saatin yeqattak ergame imbekama wan harata fadu sonta mucan akekachi sakana odoben kuda kan socha ature hajalun jechu koti
ajjefamu acaluti boda morni folit buinsa umamen halellan sabato korratti tiye fategegge same rajedame ogganoto motummatin media ratti mameture angonni kabron fakkenya afkanakka bulcha godina arsilita obbo jamal aliyu fagaru halellan sun sabato kotti katiye fatetun tane lamiwon sabota dadda ka kesatti midaman jechudan vioetti dubatani turani kanamales commission policy federal ala kopsa namota jequmsa tibanatin lubun sani dabre naif setti wal magalatti namonni duwan ibatokof jatami torba jede yero enyumma sani sabumma sani tinipsummo sidamarra tokko gamorra lama amararra furtamija oromorra dibaf kudafur guragerra tokko kanimbekam ni sadi jede jira kanawajirke sala kamittilala
jal qabar ti kallalu qamnu serri qabajamu qaban namni duum qabu badim badum qabu enyu yuwatau sabakami yuwatau nama akkan done wuchu dandaw qamna je kun sada buchu qabara atau mo namoni sedi se sadda qaban akkawan difaddati ni sabato korrat ajje chanadda gaggin sametti ifsawan turanif ugantoni policy saban addabasu korachu kessa akkagalan nambeka sabahun darra yunam ni midamera waela kofsa ka sneela kofsan enyuti calamatti sabake samida me kanjennu tananimmo ragan kenya kanagasi soromoda
amma andure ero addadatti Ethiopia ke sat ajjechan dugugin sasanyi umamu mala malatto len kanagarsi san nijiru jechudan kannen yaddo sani ibsanni turan media wasu marratti dam sawan dabar samana ko kara kanaka kasanille komatu qamonni kana dubbatan mallatolena kasimullatan yote halay fateen tarkan file motumman agammat fudate jira
dubbini malenni biye kana kessatti wanti rakkon siyasa turera rakkone siyasa baradera gunde gadi pagefate kun foramu tu sarajira ta de qamni addada akakso kessatti difa siyasi socha jiru hundu nibeka gasin de bine ilamu kessato ko demokrasi da anafu gaafi demokrasi deg sura lon nore gamya niru amma stanan demokrasi nabiyetti kana kessatti halani shi akalamni kanafu me wala dandeenyu wani asifatti mulhun dofne akata sain hidaan okan mo mirga danga sanan terbin dane ittisudan bode mne bakwa durisan ittideya wala dandeenyu demokrasi kunni sa sha kalamu hirmanna na banlatu mari wanje ram kessa anstrera nambeka apa umale kallati sa gaddisa dufera namni hida dane baldina mbawum dabdene hidanno danisi qapsa turanni kan mo magan shorof kesuma kenname patetta media len feddu ugromani turan akka banaman gochu galtsonni akka gaddisa mangochun murtin kumurtaw umacha biyetti kessatti inni fide injira gara biratin qawwa amakka challenge ke sadar bajiru kun akka dufummo mata saatin hammita yas ke satti guma che jiraichuda kanati warri angoni sarkabe adem sakapso ke sadabretti ragamana kana jirawante nuarka jirawante shi addada tatani carrawwan asifachi demokrasia balisnu jedame murtaye san kambuja jesudan kambi fadaddatin kanakeisa ka dabaru nusatdera kanjirun qaba
namota lamiwan oromon tain oromia kesa jiratani fi wabin injiru jechudan kanne yado sanib sanillu jiru agam wabin jirenya jir
arangam bekutti oromia kesa sabni injiru sabni liyakana oromia kesa tetu jira wolojin jiratu wolojin jirachaftorani arasin jiru me je kumsu mamma kaina irra haka sabonni midaman lakostan atidrotte adambaseto kan tukaturte sanata mal jechuda injiru wabin hinje damota e oromon tokko domidemi ifaddatin sababira miruraf wanti deman odota e akkajichun dandama hata umale sabab sabo litti busuraf ummatni kana ofit fudateto akka litti garresate walnya to gochudafimo ademsi hindemamne hinjiru baye demame jira kan ifsudan kan sheran to achudan himmanni beke dammake ufira akka itisufi kana mijjawa akkantane gochudan itdemama ture kun dhugaa dubbachuudhaaf ummata kana biratti baay'ee baay'ee waan galateeffatamuu qabudha. Odoo akka yaamichaati. Odoo qaamoleen siyaasaa adda addaa fi shiira adda addaa warri xaxan wanti isaan itti himan. Sabummaa qofaa miti amantaadhaan illee osoo hin hafne. Oromoota wal nyaachisuudha fakkaatan itti deemaa turan. Hoo ilaallu ummanni kun galata guddaa qaba. Isaaf mijaa'an taane. Hammi ta'e immoo qaamolee badiidhaaf deeman kun qaamni gurmeeffatanii fi tokko tokkos immoo achuma keessatti miiraan odoo dubbiin qulqulleeffate maaliif dubbiin kun kan ta'u kan jedhu kana bishaan odoo laaliin itti galuu isaatiin badiiwwan amma galmaan kana galmeessisaa dhufnee jirra. Haa ta'u immoo akka ta'ettu to'annee sadarkaa kana gahaa jirra. Yeroo ammaa hunda caalaa olaantummaa seeraa cimnee kabajnee fi kabachiisne malee qaamoleen kun akka of duuban deebine sirriitti ilaalle murteessine akka waajjira keenyattis qaamolee seera kabachiisuttis sadarkaa sanitti jennuudhaan deemaa jirra jechuudha.
Kabiraan komeen taajjabdoota adda addaarraa dhiyaatu tarkaanfii seeraa fudhachuu irratti mootummaan iftoominan qabu yakkamtoonni qabaman jedhamu malee murtiin seeraa ifa ta'e fudhatamuun dhagaameen beeku hojiin manneen murtiis dhibaa yookaan lafa rarkifataadha kanneen jedhu. Fakkeenyaaf ajjeecha aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti geggeessame akkasumas immoo eegdonni obbo Jawaar Mohaammed akka kaasaman yaalamuurraa mormii ka'e irratti miidhaa dhaqqabe ilaalchitee tarkaanfiileen fudhataman akkasumas immoo kanneen biroon ifan taane kanneen jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Adeemsi seeraa mana murtiitti deemee murtii dhumaa argatee too namni shakkame yookaan himatame tokko murtii dafanii itti murteessuu waanuma sirriidha. Saffisuu qaba adeemsi mana murtii keenya. Kun sababii adda addaatiin hin ta'al tokko tokko yakki dhoksaadhaan hojjetamee qulqullaa'eeto hanga sadarkaa himannarra ga'utti wanti turu jira. Adeemsa murtii keessattis ragaa dhageessisu irrattis ragaa yeroodhaan mana murtiitti dhiyeessuttis waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u malee dhimmoonni gurguddoo akka biyyaatti ka'an kun waxabajjii 16 wajjin wal qabate murtiidhaaf bulee dubbiin akkuma beektu hoogganaan biyyee dhimma biyya keessaa duraanii. Boogitaachuu afaffaa wajjin wal qabateeto dhiyaachuu qaba jedhameetu mana murtiidhaan ajajni waan bahee ture sammoo qabanii dhiyeessuudhaaf adeemsa nagaatiin deemamee waan hin danda'ameefi saba keessa dhokachuun waan dhufeef yookaan immoo dhaabaa hawaas jalaa dhokachuun waan dhufeef nama tokko qabuudhaaf jecha ummata wajjin lola yookaan immoo waraana biraa keessa galuun hin barbaachisu kan jedhurraa akka gaamu abbaan alangaa falmeeto amma gara murtiitti dhufee jira. Yeroo gabaabaa keessatti murtiisaa hin dhageenya jedheen yaada. Namoonni shanii to'annaa jala waan turaniif waxabajjii 15 yoo ilaalle battalumatti murtii kennuu fi akkama qabu irratti akka amma dhimma Haacaaluu fa'aa wajjin wal qabatee itti deemnee nuu milkaa'ee kanatti akkamtoon to'annaa jala oolchuudhaaf milkoofne iyyuu dubbiin gartuu qabaa kun beektuu gara fonqolcha mootummaa itti deemee hooggantoonni mataa isaanii kan qoqqoodaman ture yeroo sanatti. Kanaafuu namichi kallattiidhaan jeneraal Sa'arafaa Rukkutees ji'oota muraasa of hin beeku fallaalee mana yaalaa ture. nisergettoyyaa'e amma ragaan abbaa langaa dhagaamee dhumeera jira. Ragaa kanan booda balleessa dhamo balleessaa miti kan jedhu manni murtee erga murteesseen booda kan itti fufu ta'a. Kana booda hin saffisa. Koroonaanis gadduutti dhufee ji'oottanii darban kana fudhateera. Kan amma of harkaa qabnu kana dhoksaadhaan caaluun kan ajjeefame. Waan dhoksaadhaan dukkana keessatti hojjetame kana guyyaa torban tokkoon caalletti addaan baasnee irra geenyee sa'aatii 48 odoon darbini kan mana murtiitti dhiyeessine beellama isaaniitiin amma dhiyeessaatti deemaa jirra. Duu process of law kan jennu adeemsa seeraa kan jennu kana hordofeeti dafee murtiin kennamuu qaba kan jedhamu malee adeemsi irraa utaallu tokko hin jiraatu jechuudha.
Ajjeefamuu artistaa Caaluu Hundeessaatii booda hoogganoota kaafaa'uuf abaa'o dabalatee hoogganoonni dhaabota mormitootaa hedduutu qabamee jira. Tokkoffaa hoogganoonni kun ajjeecha kanatti waan isaaniidhu jira. Lammaffaa immoo abukaatoleef maatileen isaanii akka namoota dhaman kana argu dhorkaman dubbataa jiru. Kun maaliif ta'a? Kun seera sadarkaa addunyaatiin illee ta'e seera biyyattii wajjin wal simataa?
Tokkoffaa namni kibbana hidhame hundumaa nam beeka hoggaan jedhu dhimma isaanii jechuufooti. Namni oduu hokora keessatti hirmaatin yookaan immoo isa mijeessin yookaan eeruun hirmaachuusaa irratti dhufeetoo shakkuudhaaf dahaadha oduun jedhame gara mana hidhaatti galee hin jiru. Hoodhallee homaa keessa hin qabu jedhamee yaadame hokora keessatti hirmaachuudhaaf fedhii addaan qabu yoo jedhame tasasaa ta'u naannoo hokoraa san keessatti badii san keessatti qabameera jechuudha. Yeroo sanatti to'achuun keenya sirriidha. Kan qulqullaa'oo jiraate ammas taana ragaa irratti hundoofne qulqulleessinee adeemsa seeraatiin kan galakkeeffamuu ta'a. Warra ragaa irratti qabnu immoo adeemsa seeraatiin mana murtiitti dhiyeessinee balleessadha jennee murteessisuun dirqama keenyadha. Abbaan immoo aniin hirmaanne ragaanan qaba jedhee ofirraa ittisee of qulqulluu godheetoo mana murtii biratti injifachuun adeemsa seeraatiin hin danda'a. Adeemsa kanaan egaa hangana ni beekutti hanga ragaa qabutti sinqin dhiyaachafii ture. Maatiin fideet nyaata kennaafii ture. Uffata fidaafii turanii akkasumas abbanni mirga namooma akka dhaqeetti akka takkaan irra deemee daawwatu godhamee jira komishiniin mirga namooma biyyatti. Kallattiidhaan akkuma isaan qabamanii miti malee abukaatoonis akka isaan daawwachuu danda'u ayyamameera. Haa ta'u immoo labsii yeroo hatattamaa koroonaa jecha baasne kanarratti namni nama shakkamee hidhame kan to'annaa jala jiru tokko kallattiidhaan akka hin argamne labsiidhaan dhoobu paarlaamaan biyyattii kun isaaniif jecha hin taasifamne dursee biyyattii baay'eetti kan ofirraa ittisuudhaaf labsii baafatteedha jechuudha. Oduma kunuu jiru immoo of eeggannoon sun taasifame akka isaan nyaata maatiirraa fudhachuu danda'an maatiin geessuuf jechuudha. Abukaatoonis sagantaa beekame akka isaan daawwachuu gaafachuu danda'u haalli mijaa'ee jira. Hanga ammaas kan taasifamee jira hunda isaanii bira ga'uufi ga'uu dhabuu kan qulqulleeffadhu akkuma jirutti ta'e.
Haala gidduu kana uumame keessa qooda qabu kanneen jedhaman dhaabbatoota miidiyaa yookaan immoo sabaahimaa irratti mootummaan qorannaa akka geggeessaa jiru ibsamee jira. Gaazexeessota OMN dabalatee gaazexeessonni tokko tokko akka qabamanillee dubbatamaa jira. Tajaajilli interneetis guutummaa biyyattii keessatti addaan citee jira. Seera eegsisuuf tarkaanfileen fudhataman kun gama biraatiin mirga pireesiin mirga yaadoo fi walabummaan ibsachuu irratti dhiibbaa gochuu mala yaaddoo jedhutu jira. Akka kun hin taaneef of eeggannaan fudhatame maaltu jira? Meenaa ibsaa.
Yeroo mirga tokko kabajuudhaaf jennu mirgi kabajnu sun mirga kan biraa kan bal'isu ta'uun qabu nageenya biyyattii irratti balaa fiduudhaaf waan gumaachu ta'ee jennaan hin daagaa mirgi daanga'uu hin dandeenye mirga muraasa mirgoonni dimokiraasii akka haalatti bu'uurraa osoo hin taane yeroodhaaf daanga'uu hin danda'u. Warri amma dhaabbilee miidiyaa kana keessatti hojjetan fi miidiyoota kana yakka hojjetaniiru jenne shakkuudhaaf ragaa gahaa of harkaa waan qabnu sababii saniin namni gaafatamne hin jiru miidiyaa ta'u qaama raawwachiiftuu kan biraa ta'u ministeeraa ta'u dhaabbilee siyaasaa ta'u namni seera cabse yookaan qaamni seera cabse hin gaafatama seeraa oletti buluu waan hin dandeenye. Gara interneetittiin immoo uummata wal nyaachisuudhaaf biyya gara jeequmsaatti galchuudhaaf baay'eetti tajaajilamu ragaa soba badii biyya biraafaatti ka'e sabarratti akka ka'u saba kanatu kana godhe jedhaniitu akkasitti baay'ee ittiin ololama waan ta'eef yeroodhaaf nageenya biyyatti tasgabbeessuudhaaf to'annee cufamuunsaa gumaachee jira nageenya buusuudhaaf nageenyatu caalaa dursiin kennamaaf.
Deebi'anii banamu immoo carraa maaliitu jira dhaabbatoota miidiyaa kanaaf?
Isaa gaamana murtiitu murteessaa nuti akka baalangaatiin himanna ragaa keenyan dhiyeessina. Maaltu adabamaa yookaan immoo bilisa jedhamu balleessa miti immoo balleessadha jedhama ani murteessuu hin danda'u mana murtiitu murteessa.
Ogantu wajira balangamu micha Ethiopia adadane cha bebe ibsa balanu fikenitangana gudan singala tom sada
alfata gala tomasis.